man rahim magacayga waa aadan abd nasir gudiga doorashooyinka heer federaal natiijada beesha jilible ee 69 kursi ee taale koonfur galbeed waxa uu muuqdaa kulankan wuxuu ahaa mid aad u adag dadka dhan wada sugaayeen waxa ku kala tartamayay maxamed sheekh abdullahi iyo isgoowe deerow isaaq codadka ay kala heleen maxamed sheekh abdullahi 25 cod isgoowe deerow isaaq 26 cod tirada guud waa 11 xildhibaanka dowladda federaalka u matali doona beesha Jiliblo isgoowe deerow isaaq
wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maay mahadnaqay markii uu wareeytay gudiga doorashada sida sharaf leeyo aniga qadahayaan mahadnaqay markii la maad maay mahadnaqay ergooyinka oo la maadlo inta tumaani oo si sharaf leeyo odayaan ya mahadnaqay may faday walaalkay maxamed sheekh abdul kulin maxamed sheekh abdul walaalkay maadaama aan ku weesaysuuna halka nagaba ya baahna wabillahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
intii goorta intii goornaba hambalyeeye way ilaahay ku rajeeyay sanadkan sanadse 2020 inuu deerno inuu lan walba cadsay dibadu koro ummada Soomaaliyeed lankiye fadaas goorta geeyte wala bilaawdi 2020 ee kuntay goobta yawal doorati 2020 ee ilaahay ku rajeeyay inii arday Soomaali weyn wal doorato khaasatan gobolada soo gudbista iyo yani dadka mamatalinta ee golaha shacabka iyo ha dooradan ya ilaah ku rajee shacabka Soomaaliyeed markaas weebanka baaqay inay nabad ilaaliyaan nabad ka dadaalaan cadawgan soo jireenka naqad inay isku reebo oo mudanay naxana oo ilaahan dhaafana bilaan dhaafana maalin walba dad goor raayaan intii dadku qaban qatalayaan in hal meel la ku rajeesado la isku reebo si uu deeba dareen dalka abaara jirta ilaahay uu ku codsanayaan ku rajeeyayna in soo nasiyo inta ummado dhibaataysan ilaahay dhibaato ku qaado unuun arday ilaahay naxmadu hadaan in bilaabti roobka hadda bilaawdo in ilaahay nasiyadiyo inta umuna ilaahay in ilaahay ku qaado ya ilaahay ku rajeeyay eedada maasayeen dhammaan ergadii reer Jiliblo gaar ahaan 4 gamaas dhammaantii way mahadnaqay mahad eedii eedo kale in laab ha ku gatay ya yahay naqay intii doortay intii doornaa maasayeen assalaamu alaykum wa rahmatullah